5, 4, 3, 2.
Oli mo oku auhau no, keli I Bernice pawahi paki. Pa. O kalanika ulele ai vi noho ia ke ave I ke kahi ali I o ka moku. Hānau ia o ke eo moku nui he kāne. O ke eo moku nui noho ia ka mā ka I moku. Hānau ia o ke eo ua ku pua pā I kalani nui he kāne. O ke eo ua ku pua pā I kalani nui noho ia ke ku I apo iwa. Hānau ia o ka meha meha pai ea he kāne. O ka meha meha noho ia kāne ka polei. Hānau ia o ka olei o ku he kāne. O ka olei o ku noho ia luahine. Hānau ia o lora konia he vahine. O lora konia noho ia Abner Paki. Hānau ia o Bernice Pawahi Paki he vahine. Ke kamaali I vahine o Hawaii nei. E ola, a kau I ka hano kainoa o keali I Bernice Pawahi Paki. He aloha e. E o mai e, he olimo oku auhau no, keli I Bernice Pawahi Paki.